Mustache.
Shanky baby,
King double mind.
It's Mustache on the beat.
Osasami mi panyeje. Kila nacho panya ni oneje. Wena na 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 na.
Why?
Tela limelo maji. Mtoto iko tepe tepe. Dembe dembe apigwe maji. Tena kako na kipaji. Chakucheza na kurai. Inaliva teke teke. Nyege nyege kipigwe maji. Nyonga nyonga. Kidogi dogi, kidogi dogi baby, kidogi dogi, kidogi dogi baby, kidogi dogi. Oh baby, show me true love. Kidogi dogi, kidogi dogi baby, kidogi dogi, kidogi dogi baby, kidogi dogi. Baby, show me true love.
Unishike nikushike, unipeka yoto yoto, tulicheze kuchihota. Nange nilegeze, nitomase nitomase, kutulicheze kuchivota.
Inavo dance, kiuno cha nimaliza. Merembe kafesi, toto la nimaliza. Inavo sheki sheki, walahi la nikonyeza. Twende nalo chini chini.
Usinibo.
Ibiringishe kama fani.
Usinibo.
Nikupeleke maskani. Nyege nyegeza imani kusira.
Choku cha achuku chuku cha. Rombo sa arombo rombo sa. Nyonge sha anyonge nyonge sha.
Show me.
Choku cha achuku chuku cha. Rombo sa arombo rombo sa. Nyonge sha anyonge nyonge sha.
Nyonga nyonga.
Unishike nikushike,
baby shike tu.
Unipeka joto joto,
baby joto.
Tulicheza kuchihota. Ninange nange nilegeze,
baby nange nange.
Nitomase nitomase,
nilegeze.
Tulicheza kuchihota.
Kuchi kuchi, kuchi kuchi hota.
Cha, achuku chuku cha. Rombo sa, arombo rombo sa. Nyonge cha, anyonge nyonge cha.
Show me.
Chuku cha, achuku chuku cha. Rombo sa, arombo rombo sa. Nyonge sha, anyonge nyonge sha.
Nyonga nyonga.
King double mind.
Chikuza,
aka Chipesa.